swa yona na ngondo ya mina ehlekete swa yona mani mbilu ya mina se yi lava swa yona na ngondo ya mina ehlekete swa yona
Sweetie, but who's talking much? All of whom take a whom pack? I'm a winner.
Hello.